It's a boy, Joe the B-Bye.
Tunapenda tunakao, tunapenda tukao pesa. Snitches, trolleys are cool, money pesa. Tunapenda tunakao, tunapenda tukao pesa. Snitches, trolleys are cool, money pesa.
Saka pesa, saka saka pesa. Na maafu muminwe kwa tinda chinja kwacha. Hii wa mwona ni shiringi we noti kwacha. Na lelo wacha, ili ashiri alishubi kwa kufaya kwacha. Munyina bomba, no kupepa kulilesa wika puanga kwacha. Batoki waliranda, chinchito tatuchimba. Na konde swagi, we wa bomba na walento. Ndelongo muzimbabu, wanabano mwina kongo. Panchi tionda poma na sangu kana kapondo. Gawa nsanga pasipiti na mafera. Beto pite ziko, zifikuru nkakwewa. Story ya magero kulifete ya kureta. Kulifete ya kureta.
Tunapenda tunakao, tunapenda tukao pesa. Snitches, trolleys are cool, money pesa. Tunapenda tunakao, tunapenda tukao pesa. Snitches, trolleys are cool, money pesa.
Got no time for the lovers. Hapa manja nika time kama lapas. Naini kwate kwa kapia. Kalembo neka ngaba banda balo pia. Aha. Mapenza shani paga space. Hapa manje niko busy making money kwenye bank. And I just wanna be like a gang. Mpate kwe 50 na mateta gang. Waka ni itane na kayo vale. Ikama ni sinari susha muma kogi notu na chipale. I got no time for the love. Mina penda pesa. Nifike mpaka east ni kutane na balesa. Niti young love mwenye sifa kama kaida. Nipige mishe zote kikuba kwangu ni faida. Mwini zima nipige madini. Nijulikane east mpaka Afrika kusini.
Tunapenda tunakao, tunapenda tukao pesa. Snitches, trolleys are cool, money pesa.
Umuchenshi kuwa bomba boy, noti kuwa rumba. Big man twenzetu, Zairo, ye papa. Namupera dokipa.
Bota.
Bitch take me, come on. That's how it is.
I'm a half.
Pull under for my half.